hlula
vusiwana ndo vutiva ndi mutuku mmakwe va cilimela zwiliwa na musuku na lwaluwa nga muro na mutuku zwiambaro ndi cinewa zwo fhedza zwo va zwituku tshikoloni nda ndi tshiya nga milenje nda ṱhavhiwa nga mifa nda vangula nga mirenje hayani ndi tshi shumisa tshikenzekenze ndi tshitelo ri ndi vale kha ri shele mulenzhe nda ḓi kuta nda vala sa vhaṅwe vhana nda fhedza ndo ḓi phasa na gugu vhaḓirwa khana ndi tshi lala na khala dzi rokwanyana dzi penyo dzi tshi ḓa ḽi tshi tsha ri khou rendedzana papa vha tshi shuma tshikhuwani miṅwedzi i tshi fhela vha tshi ḓi vhuya hayani vha ri vhananga thetshelesani tshikolo ndi tsha ndeme ni songo ya masosani
ai ni kumi na ni hluphekile vo tala va swi vonile it's been a long journey swi hluphile ku va ni fika la vusiwana u chumu wena vusiwana u chumu wena a vusweti a wu chumu wena i kumi na mi ta hlula been a long journey, many umakule. It's been a long journey, nende kubakule. Dare nendo tambula, muchilo ndo bubona. Mi hluphekile, hluphekile shiringene. Mana mina, atira masingwini. Mana mina, atira makishini. Mana mina, atira vanungwini. Mina shangu inga finzala mana mina atira masingwini mana mina atira makishini mana mina atira vanungwini mana mina shangu inga finzala ai mikumina mihluphekile botala vasvonile it's been a long journey shihluphile kubanfikala usiwara uchumu wena usiwara Sete a uchumu wena Ego mena ni ta shula
gafzi toko nda sendela Zitejo zichitita nda kwata manda rapela Kama shaka majindo ya nda kumbela Mashele ni opate la chikoro bakanela Mabachi zula bakolila Ngur baba swa mushumo kabo swa sa kuchimila Kunjindo ya ndiko yoshambila Swa pala ngore nda ndi mwana ndi sabone mbila kukubatika mafunga kana kamboti soko tomo fugwa fengo no vengana kala changa mboti bana mwana basa swifuni batoma swichele no solana mbilu yanga ichivava ende bunja batu basi nanandava busi wana wavava wamanga zo panda batu zyatava
ai nikumi na mihluphekile watala vasvoni Shihluphile kuba nifikala Usiwara uchumu wena Usiwara uchumu wena Abusweti awuchumu wena Ikumina nitahlula Ai, nikumina nihluphekile Botala vasvonile It's been a long journey Shihluphile kuba nifikala Usiwara uchumu wena Usiwara uchumu wena Abusweti uchumu wena Ikumina nitahlula